smokemziki.com. Official music.
Mama mkani mwanawe.
45 record. Osh, 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 osh. Passo, passo. Isio, isio, osh, isio, osh, isio, 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 isio. Sio kakulu. Passo, passo.
Cheo asio.
Mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. Isio, sio. Washamba na kariri maisha,
na kariri maisha,
maisha yanabadilika. Shaka adwansi na kariri maisha, awajue maisha yanabadilika. Sakwa nini watoto na kariri maisha, maisha yanabadilika. Adwansi na kariri maisha, maisha yanabadilika. Muffin toast, 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 muffin toast. Pabisho nalalamika sana,
analalamika sana.
Sikwetu nalalamika sana,
analalamika sana.
Mamcho nalalamika sana,
analalamika
sana. Sakwanini wabisho nalalamika sana,
analalamika
sana. Mpaka kugwa nalalamika sana,
analalamika
sana. Chemekyo nalalamika sana. Muffin toast, 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 muffin toast. Muffin toast, muffin toast, muffin toast, muffin toast. Mine jogi sa toto ondo shala mbaba suko. Mko bless tomorrow mana kwa siwe kichuko. Kwenye wao waweza nani,
nani.
Paka na mime shitwe nani. Mashaka wa shampa na kariri maisha. Hawajue maisha ya nabadirika. Tunazadirika, tunazawawika. Epo siko takusha na tutafanikisha. Kime kime kama nkoya. Choki na pote mpea pole pole kama kobe msito.
Tuna pote
kama kinyo kandere na chochi ranki. Wande nchafika mana siko siganti.
Mana siko siganti.
Mina pata chap, nakopa ni pige chap. Naona kama mikos,
naona kama mikos.
Kote pepto kikos, tapa chap. Una watoto dogo na force, tufanale. Watoto dogo na force. Mina jamu kwa najua, tabu tunazopitia. Soka mana kanyagia, naongea tu. Soka mana lalamika, nelezea tu. Tufiji nini kesho kita tokea. Na mwetereza mabadiri, kotorete mafanikio. Bari ya chagia sikio, nikunga teskio. Sipa gawi na sario, sipa gawi na kario. Kufupi maniga sina fagio. Sakupetu matama, tama, 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 tama. Sakupetu micholo, 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 micholo. Sakukati tamatia, matia, 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 matia. Chiko sareo nchapata tumolo, 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 tumolo. Umchigia, hata kwa nini ya ungo,
ungo.
Kama kori, so kori, wanangwa na no, na no. Twanga pepe tia, juwan sari jokes. Nataka kuflow, sound check, so. Mene kuri taski fan, wechi kaka kuru. 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 Nataka kuriwa, wabishi kuriwa. Nataka kuriwa, wawuni kuriwa. Nataka kuriwa, wachiti kuriwa. Nataka kuriwa, wawuni kuriwa. Tukida imaizi na kude niki niki. Wende nisho to masai kanyonga bukela ziri ziri ziri. Ita kwa spigi show,
spigi show.
Kama vipin show, kama kori 45.
Kama vipin show,
kiko snapa chao.
Kama vipin show,
kama vipin show. Chuchu,
chuchu.
Download kupitia smokemziki.com.